kedza Ito kuma nasema gamini sila lishe tu manzi yako fresh Manzi wakishua, manzi anafanya gamina taka kumjua Duni dema medulia na nichupa excess Vibe imenda shule mina ushu game jua Toto ni ayela kulidiza lioness Misi bishani kusema yendo socialite next Aye, Toto lock na madredi Empress ni mali chocolate color grading Ata nisiko kingpin is ever ready Nilipoteza ex juu fala ya mabredin Damn, muchi king kuja kongu mini blessing Mungine nani kasi mimi kasi kapi Suna joni kiponga dili mkwa gam nasi Nango jado fiti ni queen poti ye Bugatti Tesla, Lexus na subenje Suna juwa mini bola oriented Queen pin solo akuna mbuembo Tutakusifukele jishi flani wrong rende Manzi yako fresh, manzi wakishua Manzi anafanya nilipambika kumjua Ni chupa excess, demu wakishua Dema mijiweza na ni dema chua
Kuni manzi yako fresh, manzi wakishua Anafanya nile bambika kumjua Nichupa excess kem wakishua Anajiweza nile machua
Mama ika zina test kama jaba na gomba Lona mocho wa dorari tuende tripla costa Yondo mood mina miss upote pamoja Weni keki yo design kuku miss na choka Marinate luku safi na nkara da shiki Manukato na mahills mamilo ushikiki Ay, cheki sky ku blue na uko smart Ongeza smile supu kienza ku blush Ume wako na come to you Wachache, juu yako 40 days na nights mini the fast Yondo love ya magangsta donga cocktail Kando yako na mabarba koa Dingi ko fresh ni muti na gonya Mona Lisa na mimi na sema loan kunomba check Misi wale wa makasa nova Nikianza kakupenda mupenda na roo moja Ni manzi yako fresh, manzi wakishua Manzi anafanya nilibambika kumjua Ni chupa excess, dem wakishua Dema mijiweza na ni dema chua Ni manzi yako fresh Manzi anafanya nilibambika kumjua ni chupa excess Dema mitiweza na nidema chua
Juni manzi yako fresh, manzi wakishua Anafanya nilibambika kumjua ni chupa excess Dema wakishua, anajiweza na nidema chua Manzi yako fresh, manzi wakishua Anafanya nilibambika kumjua ni chupa excess Dema wakishua, anajiweza na nidema chua Dem machua, dem wakishua Dem machua, dem machua, dem wakishua
Visualize malaika moja Takupenda baka siku takafunga vipropa
Genuine